kichwa tuchafu. Oji Mswahili, Saba Saba Day, Uswazi Mapu,
Manyoto Sound.
Nipo Kilingeni tunawana, mala anapita du mkali kinoma. Namwambia hello mambo vipi, anajibu poa. Naweza eskoti unakoelekea, akajibu poa. Toweza kwenda, akujua kuwa msela na winda. Wapi unakaa mama, kamuuliza. Akajibu naishi kawe na mimi, chizi wa Sinza. Kumbe anaitwa Lina, hatukujua na kindani. Pia akanipa phone number, nitampigia baadaye. Damida nikapiga simu, sababu nishapandwa na wazimu. Hello Lina, toweza kuonana. Hata tumolo nimekumisi sana.
Wainyandikie mache wino upo, natamani ni mpate. Alalika ni kamata wake ulembo. Nisha poteza kete, niko nae. Oh mama, niko nae. Niko nae. Tashina
Sikutegemea kama ungefika. Mtoto mzuri wa Kiafrika, kwako shazimika. Sina neno, kwako ni mateka. Natamani kuwa na wewe, niishi nawe, oh milele. Wala usipagawe, nitakuwa nawe popote nawe. Jicho kungumanga, kiuno nanga, kitandani ameniweza. Yani bilinge bilinge, mina zama, nachomeka, akiinama. Tayali miniko nae, naishi nae, siachani nae. Ata wapige kelele,
pige kelele,
mina yeye, takufa nae.
Wainyandikie mache wino upo, natamani ni mpate. Alalika ni kamata wake ulembo. Minisha poteza kete, niko nae. Oh mama, niko nae. Niko nae. I promise, tashina.
Java on the mix.
Java boy, oh, Mukuna, yeah, yeah.